Ndani ya juve nae wachokozi kama kawa tuna tekitizi kwetu flag tuna hanka ya ndizi na ketepa si uteka tumaini nikiflow tuna beat yani hivi sima punk wataclaim nimechizi juu na smoke tuma weed bila zig yeah ata pista ta get mashilingi yeah
kia mafala wako mafoni mashini za Sony marebol wakoni jana hawanoni juu ya shida 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 kili oko malinda ni wa easy wana iba 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 give to Caesar we belong to Caesar mebra Napoleon akina Hitler wakidu the sanki sanki leg na shake Madrid Isaac Corred fire sina blaze again and again Matawi saba we matawi seven ndani ya juvenile wachokozi kama kawa
yep tuko juka night kwa map juvenile na rap ige mote dai syrup ni wagonjo wapatiwe syrup wakibonga rap wapatiwe maslap pata malap ndani ya club hakuna ku clap clap kani koma tap tap nipe beat tap tap nipe beat chap chap tap tap no tap tap makaspa wachokozi hakuna labda labda tuta laugh after kila kitu iko poa na najua tutatoboa hii chani kano wajinanga tushangoa hii panga tushanoa na mapaga washajitoa mabwa na koho vipi babu iko poa
iko poa yeah mingi sana yeah yeah sikia hii hizi instrumento sinamulika sana mamemba wa government wanapikino rise tangu enzi za NDP na mwana incho na ubia wako homeless IDPs we never live like we wanted must be kwa matajiri sindi oma most wanted nao anda nyumba za mabati na manyata the day after before hata Kenyatta kila siku anga geto ni matanga kufanywa unyama wapate za nyama bonga matope wakumange kama toke ndio ujue serikali kila mtu don't care ukileta madhara unajo anda Dr. Care unakemewo unaacho bila fair be aware man in your life man in your air
ni rights na speed na shikanisha na beat kitu natoka ni sorry so ill obviously wachoko ni ni wa ill maisha ni mafupi kambi ni kimo naleta baridi kabwa ya s kimo mafuriko ka nino na tsunami si utani nasafirika gari kwenye barabara za lami na fly kandege hayawani hadharani peleka mchezo kasarani kesi mahakamani samahani hakuna kitu kwa sahani tunafagia wakichafua masigara zimewapasua na maradhi kwa vifua wana makansa na mapua mavidonda kwa mapua wakikonda tunawachanua tunawatibu tunajua tumemajiwa tunawasua wametutambua tumazindua kwa milango tumezifungua yeah
Vito Pichambaya Slam Resurrection tepu za komasho na zitupa kwa mapipa ni metrasa kora paka kwa mishipa wachokozi sikina tepu za komasho na zitupa kwa mapipa ni metrasa kora paka kwa mishipa wachokozi album zetu ni strictly underground isikusu lingri na maboko wako uchi imepita platina manda na golda dama kapa wakisikia wana respond kwa mefia tuwa kata juu ya hewa utadani respect ya mwisho moja pa wakikanga Sense my shit chini kama kasin bili zikilodi wako chrome moja kwepo clip siko loaded bible iko coded nikifuta tika wake si utakuwa uko sorted blood is spread too hardcore for easy sa easy atu easy teche nina play relaxing it R&B beachly song
this is one DJ you don't wanna fuck with
Revolution tutawale na watiaji wakalale mesha ngumu changamawe mchezo mbaya ni kamare registration tanganye hizi le
WhatsApp toka ribia kaburi nipe dark mac geuzwa kichurika ni dawa fida ni ita commander saki deal na za robbery ni dunge za mada London bisha jing off my shadow situ judge tukihorera ni kusoma rada ka konera ndo inafanya unageuka kuwa intolerant wachokozi maarif makanabis can't keep a covenant can't keep a covenant with mengine handcut juu akipanda mat tunadandia pick up kukimbilia kama karia kwetu ni ngumu kupika
na hope shaisikia baada ya dhiki faraja baada ya kuishi matanga na 60 anda big bling na swaga clothes zingine raha ukiwa na mohela kuni nickname aka hobela sikuizi naona ukiromrom ka hobila keja mwisho mwezi inakuwa ni mo shida pole kwa wako wanadhani life ni mo sweeter alitarajia mado player kazi ofisi kuja na kuna mabakshishi kazi ya fisi walikuwa na hela tangu chini kuanzia mzizi kuja na tembea na bimbili kazi ya wizi sio tu siri hiyo riziki laana nini alipiga business diki yeah yeah carnivals ndakupatia carnivals ndabalia carnivals ndakupatia carnivals ndabalia ni mi buffet kam nayo je je wacho kosi